table. Konde boy call me number one. So much money in the bank, man. All them girls, they call me honey. Only your love can turn me to a madman.
Leo nakuto, to, to. Nakutoa kwenu je kwangu. Nina hamu ya kuto, to, to. Kutoa mahari uwe wangu.
Sema unakuja sangapi ema kwenu mesha katazwa. Saidi kichwa ntamweka wapi na mkongo nisha mpakaza. Hiyo mitungi ndo usiseme utakuna utasaza. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Kwa uni sadaka lawi,
amina.
Amunye kupata,
apate.
Ye munye kukosa,
akose.
E kuku gani,
mweupe.
Asadaka lawi,
amina.
Na munye kupata,
apate.
Kukosa
akose
akuku gani leo nataka kukuto
kukuto kukuto auti
nina hamu ya kuto
kukuto
kutoka na wewe jiandae leo na kuto
kukuto kukuto auti
nina hamu ya kuto
kukuto
kutoka na wewe yabo my beautiful baby from Dubai I wanna take you to Dubai. Yes, I'm ready to do that. Do that.
Asa
do
that. Po pori pori popo. Po pori pori popo. Po pori pori popo. Po pori pori popo.
Iyo mitungi ndo usiseme utakuna utasaza. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Mwauni sadaka lawi,
amina.
Amunye kupata,